Phantom Music Baby.
Oh yeah baby, Exotic Brown. Oh hi. See I'm moving on since day one, and I no go stop from loving you. Ukinipenda, nikakupenda, usipozingua, tutaishi home. Usijifanya visa, kama Vanessa, mwenzako mina wivu. Usianze kunitesa, kisa mapesa, kuwa tumvumilivu. Mapenzi ya kweli, yanajengwa, kwa uvumilivu. Usiwe kama umesahau, tulikotoka mama. Ananifana nduye baby mama yeah. Yuko na mpenda sana, sidhani kato takuja kuwachana nae. Yupo na mpenda sana, na kila sana muomba maulana yeah. Yupo na mpenda sana, sidhani kato takuja kuwachana nae. Ni upendo, mina kaza roll, and I'm so strong, tutafika tu. So baby, my darling, you should know, you're my baby boo. Pigo za kitoto, penzi hali endi. Tatizo la ujana, kuna mingi changamoto ndani ya mapenzi. So tulizana, mapenzi ya kweli, yanajengwa kwa uvumilivu. Usiwe kama umesahau, tulikotoka mama. Ananifana nduye baby mama yeah. Yupo na mpenda sana, sidhani kato takuja kuwachana nae. Yupo na mpenda sana, na kila sana muomba maulana yeah. Yupo na mpenda sana, sidhani kato takuja kuwachana nae.
It's me, Beto.